Naam, asobola okuweereza ekyokulya mu ssowaani ye oba tasobola, takkirizibwa. Era asobola okufumba kyafumbye n'akikuweereza n'olya, oba obusiraamu tebukikkiriza. Awe wali obuzibu munfuna? Naye olwokuba abantu munnange baba ne osooka n'oba nekyolina mu mutima. Kaakati ekyo ekiba mu mutima kiyinza okutomeregana nekyensomeseza. Naye nga tesobola kubeera mu bimeka bibiri. Abamu bambibwa butamanya. Hati Allah agamba inna mushirikuna najasun, naye nga abaffe aya eyo abatafsiri bajyogerako batya waweeri ti innama almushirikuna fala yaqrabu almasjid alharam. Allah nga bagamba kitebageza ne basemberera Kaaba. Nfuna? Naye Ibn Kathir yagati amma najasatu badanihi, ogamba nti omubiri gwe nagisi, kiba omukwata kugenda okolootya okolootya onaabe. Faljumhuru ala annahu laisa bilbadanu wadhati, si nti kyekyo kyebategeeza mu aya eri. Allah tukkiriza okulya emmere yaabwe oba ntegerekeka? Era Ibnu Ljawzi mutafsiri gye baita Ziyadul Masir fi ilmi tafsir yagamba nti annahu lamma kana alaina ijtinabuhum kama tujtanabu lanjasu, nga bwotakkirizibwa kwerinaanya bukyafu, swaru bihukmi lijtinabi kalanjas, olabira ddala nga bwewala obukyafu naye mukole ki? Mwewale. Wahadha qawlu laktharina, era kye kigambo kyabasinga obungi. Amakulu kyategeeza ki? Leka nnyo mmusembeza, leka nnyo mukola ki? Bakoba okola otya? Olw'ensonga nti si muki, si musiraamu, naye si nti muki, munagi si munagi si wavu, tutegeragana. Kyategeeza ki? Ekintu kibayita nagisi kyeki? Nga kyekyo bwe kigenda ku lugoye bw'okikwatako bw'okituulamu omala kunaaba mu ngalo, onaaba kumala kigere, w'okoze otya, w'okirinnye, wahakadha. Nga bw'oba nga omwana badde afusaawo n'olinnya musulo, tokkirizibwa kola kintu kirala kyonna, kusaala, kugenda nagwo, kujjamu maze kunaaza, w'okoze otya, matayo si bwali. Oba ntegerekeka? Si kyekyokka, baulama abamu bagamba nti najasatuhum ma'nawiya, obukyafu bwabwe bwa makulu bukulu, si nti olwokuba nti itikadi yaabwe si nyonjo, itikadi yaabwe nzite zaabwe si ki nki nki nazibayita abaki? Abakyafu. Oba ntegerekeka? Mulimu neera bwe tukosa ebigambo ebyo byennyini ati oyo mulalu naawe muveeko, naye nga singa nti mukwate mutwale wa, kituufu oba nedde? Oba ntegerekeka? Oyinayo mulalu, osobola omuteeka ku njegere ti akyetesi kyentegereza, olaba amakulu ago? Munfuna bannange? N'abakufaru bafaanana. Lwaki? عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. ثعلب تجمزاقا قامت قلت يا رسول الله رمت أبو زنبي إن بأرض قوم أهل الكتاب تلين بمسجيه بأهل الكتاب أبكر إذا مبايبلي أفنأكل في آنيتهم تليرمو بكوبو بياهو tunywere mu bikopo byabwe, tulire mu sowaani zaabwe, esepiki zaabwe tuzifumbiremu emmere oba oba bafumbye emmere tugirye. Kala ombaka nagati la taakulu fiha illa an tajidu ghairaha, temuliramu okujjako nga mubuliddwa. Kati bwe mubulwa nga ebikopo byawe byemukoze mutya, byemusanze bibaina ekikopo esepiki baina ki oba ategereka, faghsiluha, mukole mutya, mubinaze. Thumma kulu fiha, oluvanyuma mubiriremu oba ntegerekeka. Bakutte bakutte ku polisi omaze ennaku ssatu nnya, abewawo tebamanyi, ne baleeta akawunga, olya oba tolya? Ha, oba tolya? Naye nga akaleese yaani, oba ntegerekeka. Tayibu, obadde olina gyoraga, mwina omutuuse enjala ebaluma. Erabi tukoze tutya? Tujjewako ku mazzi tya, mujembawo amazzi musajja nandigyeyo ekikopo oba ntegerekeko na oba tonywa, onywa oba tonywa? Nywa, tolina kyakukola oba ntegereka. Nabbi asoose n'atugamba temubiriiramu okujjawo nga mubuliddwa oba ntegereka. Wabula tuba nga bimufunye mukole mutya? Mubinaaze. Kakati hadithi eyo amakulu amalala gakirimu nti ebikopo byabwe esowaani zaabwe tukkirizibwa oziriramu oba ntegereka. Waloba olama kye balaga ne bagamba nti olwa kondishoni mmeka, biri nabbi zatugambye kondishoni esooka nga temufunye, kitegeeza bwe olina ofunye woolira awalala nga si kya Josefu kalas tu mubikole mutya? Payi ekirala illa idha ulimat najasataha, ebbakuli ye, ekikopo kye, esowaani ye tokkirizibwa kukiriramu okujjako ng'otegedde nti yakiririddemu embizzi, okujjako nga ekikopo yaginyeddemu muki omwenge. Fa innahu la yajuzu isticmaluha illa baada ghasliha, mala kinaaza. Olwa hadithi egyo tumaze oba ntegerekaka? Okay, katina ekikopo nesowaani ya Josefu bamirundi emeka? Walo Josefu gwetumanyi kye musajja muli waki, nebayogwe tutakola ki? Tumusanze busanzi, tegaragana. Oli gwetumanyi obulungi bwetuba nga tubuliddwa kyetuyinza okuliiramu nga kikye kyetufunye tukinaaze, kubanga tumumanyi nti muli waki, munyi wa muki. Wa amma idha lam tu'lam najasatuha, naye bwe tubanga ebyo gye tugenza omusajja situmanyi oba yaliiramu embizi oba taliiramu oba munyi wa mwenge oba ntegerekeka. Bi an yakuna ahluha ghayru ma'rufin, amakulu nti wetulaze situmanyi, tubali tulina kitulaga emotoka etufuddeko oba ntegerekeka, bagenza ekigambo baga nti aa mugenda kusula emotoka wefiiridde tye musajja atulinanye ani oba ntegerekeka, enyonta etutta twagala kumazi muzeeyi tyo nti najjayo ebikopo oba ntegereka. Bwetuba nga situlabyemu mwenge tetulabyemu mbizzi, fa innahu yajuzu isticmaluha, akuwa mazi okulotya olunywe oba ntegerekeka. Oli gwotegedde batugambe batya? Aa, sooka ononye ekirala bwe kikubula ekyo ekikola ki? Owokubiri yaaliwa majuhulu lhal, tamanyiddwa mbeera ze, eitha muli wa mwenge oba munyi waki? Tayib, lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam, lwaki tugamba nti tulya ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ne basahaba be akhadhu lmaa lilwudui, baafuna wuzu ku mazzi ag'omukyala yali mushiriki. Mukyala oyo hadithi mpamvu naye okubayitiramu akaki, basahaba batambula n'ombaka sallallahu alaihi wasallam budde bwakiro abudde batambula budde bwakiro okumakya obudde nebubakeerako nebasaala subuhi omu naatasaala nabbi nambuuza nti kyekiganya okusaala nga ti ya rasulallah nafunye janaba sinamazzi namugati genda otayamami natayamama nebagenda mumaaso naki nesafaari yaabwe batuuka eyo akasaana kakoze katya kaka nga tukoze tutya nebabaako webapaakinze baga ti agundi mutunonyeze ku mazzi basaba bamagamba gati batambula batambula bajukira we bapaakinga baite bamanyiwo bo batambula butambuzi banafuna atu ayina amazzi kati balengera omukyala ngaali ku ŋŋamiya ye alina tugambe tutya amazzi balinga bagateeka mu busawo bwe bakoze mumaliba munjogere yamangu ngaayina ekyojja okutegeera amangu ngaayina obudomola bw'amazzi bumeka bubiri ne bamubuuza omukyala nti aina alma twagala ku mazzi naye ogajjeewa n'abagamba nti okuva wano paka gyengajje otambulira olunaku lumu n'ekiro kyalo ekyokubiri nti ku kyalo ewaffe gyengajje gyengatwala teri basajja bonna baafa entalo zabamalawo ekyokusatu ate nina bamulekwa bangi bw'oba wakumusaba mazzi okola otya omusaba muleka bansimiza itambula agambye namwandu ekyokubiri alina bamulekwa baki ekyokusatu teri abakibina maki ekyokuna kiki gyagajje oba omusabako akamu otya era byonna bikugamba kitegeeza yo bikugamba kitegeeza ki ndeka oba ntegerekeka kaakati kyebabamuga nti aa tugende wa nabbi kati omukyalo ono yali ayina ebigambo byawulira ti waliwo omusajja gwe bayita nabbi naye ngaerinnya eri lye bamuyita basahaba tebalyagala swabiu nga bwoyinza oga nti ogamba ono nalukalala wammwe basahaba baali baagala amazzi ekigambo nekibakola ki nekikola ki nekibaluma amaga nti kale yoyo kale yaki kigambo ekyo kiraba mu daawa tugamba nti osobola okubaako byogumiikiriza bw'oba oyina ki bw'oba oyina ki oba ntegerekeka kyebavamunga nti kale yoyo ne bamutuusa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi naaga nti mumugje ku nsolo ne bamugjako nabbi naamusaba obudomola buli obw'amazzi bwe mbagambye omubaka saa sallama naasiimula ku mimwa gy'obudomola buno nabaga nti kale muleete gyetuyiwamu amaki basahaba baithen balina ebintu ngaomutambuze byaba nabyo byayinza okuteekamu amazzi nga ki balina konteina balina zinzimiya balina aniani nabbe bamala okusiimulako ne bayiwa amazzi muki sahabi aga nti fasharibna 40 itashan hatta rawaina twanywe amazzi abasajja amakumi aga hatta rawaina paka lwetwa kuta netujjuza aha bukonteina bona tubuyita mayi bwogamba ebyombo abantu tebatekatinga ntu amanyi kyombo ekyombo kimanyi amanyi kyalyato kyombo kiguse kume kuki ku mwalo mumanyi ebyombo mumanyi bino ebyokulwanyisa bana abasajja bebge ebyombo bize nemundu ebyombo byonna byebalina byebali bateekamu amazzi oba ntegereka ghaira anna lam nasqi bairan ze ŋŋamiya tezanywa tebazinywesa omukyala ali wali alaba kyebakola ku mazzi ge era hadithi sahabi anyumyanga agamba nti bwetumala okunywa ffena netukkuta naam netujjuza naki kana akhira dhalik kwe kuwa omusajja oli tikalinawe genda onaabe musajja ali ludawo aliwo ali ludawo mwamusanze ludawo atasala solaki subuhi era wetujja ekigambo ekigamba nti omwana adamu yenna yatayammanye olwajanaba akkirizibwa okusala esola zonna eziba zizeeko awo nga talina mazzi atayamama bwakola atya wabula wegafunika wonna akola atya ngaomusajja we yakola atya bweyanaaba tuli ffenna ye kati seeka janaba eba emuviiriddeko ddala oba ebyo oyinza okubutamalaako nabyo gutwala kyenkugambye ti omusajja ono yalina janaba nabbi namugamba atayamame n'asaala bwe yamala okusaala amazzi bwe galabika yamugamba ddemu akola atya bona atankula ennyo olina byotajja kumalako gwetwala kya nabbi nti omusajja ono eyatayamama nga alina janaba bwe yafuna amazzi yamugamba nakola atya oba ntegerekeko kiragiro kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kaakati omukyalo ono omubaka nalagira sallallahu alaihi wasallam nabaga nti mumukuŋŋanyize eŋŋano waani ania n'entende nebabikuŋŋanya betaka mu lugoye ne basibako ne bateeka ku nsolo ye kyavaamu nga naye mukyala ggwe kyoba oteekeddwa okumanya tetukendezeza ku mazzigo naaka walakina allaha asqana allah yakoze atya yatunywesezza naye jukira nabbi yasimula ku mimwa gyaki naawunzika nga ajja mukadomola kaani bayiwa muki oba mu baketi oba munankanyi oba mukataasa nebanywa oba ntegerekeka nga ebyombo bino bya mukyala atali muki mushirika oba ntegerekeka ye Joseph akuwadde amazzi noonywa omusanzeewa kyotera mubadde mugenda lya ntonde omusanzeewa kapucora mubadde mugenda eyo tuse muhoteri enjala ekutta tolinawo ojja kamere era kati aa nina lumonde wange wano nkuweeko ngaogamba otya bwoga nti aa wallahi haramu nabbi sitegeza neyakola haramu okunywa nga akozesa ekyombo ky'omukyalo omuki omushiriku oba ntegerekeka si kyekyokka omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo omukyala eyamuwa eyamutonera kutona yafumba enva enyama y'embuzi oba ntegereka nabbi naga ntitwaliyo ku nabbi oba yalina muyudaaya min khaibara nga bakava min khaibara nga bali ekhaibara oba ntegereka imra'atun yahudiya nabbi sa salama akala min ashati allati ahadatuha ilaihi yamutonera ennyama y'embuzi omuyudaaya ekhaibara nabbi naakola atya naalya hadithi gisange muki mu bukhari oba ntegereka si kyekyokka omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam daa ghulamun yahudiyun nabiya omuyudaaya ayita nabbi sallallahu alaihi wasallama ala khubu shairin yalina omugaati nga nti ya rasulllah nkuweeko n'omuwona ali tuli fenna si kyekyokka omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakwata thamamata ibun uthala teyali musilaamu nabbi bamukwatira mutolo ne bamuleeta nabbi naga nti musibe mumasigidi awo nibamusiba kuzimu ku nkondo z'amasigidi oba ntegereka nabbi nga bwojja ku asiri uthama obadde bwoba osazeewo okunzita manya ajja kunzita naye nga nina omusaayi bwoba osazeewo okunta kiri gyoli naddamu osaala ogambaki naye nga gwasibye muki mushiriku oba tekerekeka abafa tusobola muyingiza muzikiti boba sobodde bisirambu kukirizwa muyingiza muzikiti enzo okubaka nika masanyalazi oba tekerekeka
oba kari wa polisi oba tuina meeting wano wali akajagalalo wakati meeting jituze wali ngomugambo nti Joseph sigara wali wa mangu oli nagisiwa ha ebintu bato bitegeere
kati mu mbeera ezo zonna naam toyinza kugamba nti kyakutteko kifuuse ki toyinza kugamba nti watudde bwavaawo kulutya iwawo amazzi okulutya oba ntegerekeka so obukyafu bwabwe bukwatagana ku nzikiriza era singa oli abaddamu lina ka oba shamba boyi oba hausi gaalo ani nga tannasiramuka munfuna ku luganda toyinza kugamba nti kikyatakola tafumba tasiimuula
yobolese waki oba tokkirizibwa muleeta
haramu okumuleeta gwenkuvuddeko sijaddamu kusongamu obujulizi bwenkuwadde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama asiba omusajja thamama mumuki ekyo kimu ekyokubiri balina bye batukolera mayumba gaffe mu mizikiti tokkirizibwa muyingiza muzikiti ekyo kyetugamba nti yenna agamba nti ye kwogeza n'okikola waba biri bibiri eriyoga nti kiharamu tobusiramu tebukikkiriza naye nga toharamisa lwakuba nti ogamba nti negisi naye bayaga nti ye lwakuba muki oba ntegerekeka hanywa omwenge ali embizi aha teriyo baganda baffe nga balina amannya masiramu nga bagunja n'okusinga abatali basiramu gye bali batebaliyo oyo mukolo otya bwakwemera olya batolya tolya kasi otegera nti munyi wa mwenge nga budala oli wakakola otya naam bina byonna mbireese kukulaga nti matayo nga matayo oba ntegerekeka tekitegeeza nti kyabakutteko kyonna genda okola otya okikola otya okinaazi tu byakozesa tulina bamirundi emeka tuyina gwe tumanyi nti oyo munyi wa mwenge muli wa mbizi oba ntegereka otokkirizibwa kukwata ku bibye era bwoba owalirizibwa nga tolina kyakukola amala bikola ki biraaza gwotamanyi mbeeraze obusiraamu tebukkakasaako kyoteekwa kumala binaaza era kyabakuwadde bwoba nga tolina wakulya walala lya munfuna bannange era balina wooteeri nyingi nga tulyayo emmere ngekyokola tokola otyo tokirira so lwatakuwa kyakulya noga nti kino kyo bweaba mu lumonde omufumbe mala mumwozaako ate nga mufumbe akuwadde omuyembe bangi nnyo bokyagonja ku makubo totudayo kugirya kulya gonja waabo oba kasooli na nedda ssebo oba obitegedde bubi baraka llahu fikum obukyafu bwabwe baulama balagira ddala nti itikaadu yaabwe olwokuba nkyafu kyova olabanga nabo tubawa ennamula yeeyo naye nga tekitegeeza nti kyabakutteko kiba kikikyafu oba atakkirizibwa kukuwa kyakulya oba oba nanfuna bannange ate amalusuge nago sinagisi munfuna ne bwe tukoma ku ekyo ndowooza amalusu amalala agatalina mutawaana gumiikirizaamu suuru ma yuukalu lahmuhu amalusu g'ekintu kyonna ekiriibwa ennyama yaakyo naam nte mbuzi nkoko mbaata wat lwaki ebyo tubyogerako nti omwana adamu tuba nabyo kati oyinza okwesanga ng'ente enywedde mazzi embuzi enywedde mazzi tolina kyakukola oba ntegerekaka oba obadde olese mukeeka gwe ebweru awo ente nejja netandika ogukombera kati oba oyanise saati ku lugoye kugundi kuki kuhanga saati ebaddemu obuuka n'ogyeyambula kati ogitadde kuhanga togyozeza kati mulimu tuli otutuyo ente twekola etya egenza okulyako ngaewulya kiki tisaati ekola etya ogenza okukwata weyerenge oba ntegereka sinemana kusaati saati ate kati ina amazzi oba nagajjawa ente togikuba miggo ente terina buzibu kapa oba ntegerekeka onfuna emaze okulya byeridde go byotategedde kaze nekebaka ku buliri oba ku mukeeka atekaneko okukola ki agamalusi tegalina mutawaana agakapa agembuzi agente wamashakala dhalika naam so amalusu g'ekintu kyonna ekiriwo ennyama yakyo tegalina mutawaana gonna amalusu amalala gegakapa gyenkonyeeko tolina gyolaga era gengenda okusembyayo omukyala gwe baita kabusha bintu kabi bini malik agamba nti Qatada yamusaba amazzi asaba omuwala omuwala n'agaleeta bwagaleeta jjukira nti bo wuzu zaabwe bazifuniranga nnyo mu bintu ebitali bya mukonda nga bolaba ebinika akadomola yagaleeta nga bolaba baketi oba akataasa oba ebbaafu kati n'agateekaawo amangu ddala kakapa nekajja kyu nekaganywako kati omuwala natunula kapa nakatunulira njogere yamangu nti maze gawuzu ati ogenda gafunyisa otya wuzu nagewunya ono nkyava mbuuza nti wali muwala wewunyiza nnyo amazzi gondeetedde kapa okunywako tinewunyiza nnyo namuga nti la omubaka yagamba sallallahu sallama ti innaha laisat binajasin kapa siki sinakisi innaha min attawafina alaikum watawafat kapa byebintu ebituwangaliramu 24 kiki nekajja oli mu kiyungu nekajja oli mu dwiro nekagenda mu kisenge nekakomawo kati nga mutuufu bwokatulugunya gojja okuba omuki okkejjako oyinza okukaluubirizibwa bwekyoba okola kiri kimu lya bubyeka tekajja kujja naye obanga olya bulungi masha allah tekajja kukuta sikyeyokka haditha endala mama wafe aisha radiallahu anha waliwo omukyala yamuweereza ekyokulya nga bolaba oba omugoyo oba omumonde yamusanga asaala ani asanga ani oli yali aleese ekyokulya kino asanga mama wafe aisha ng'akola atya kaakati mama aisha yamanya nti waliwo azze era alina byakoze atya fa asharat mama wafe aisha kyavaalaza anbaiha kyekimo kyo teeka wali era baulama we bajja okulamula okugamba nti okulaza okutono nga tekwebeereka muswala kukkirizibwa ngambye ntya era kamulinda jion era webongererako n'ekirala nti omulimu omutono gwonna mu swala gukkirizibwa omulimu omuki omulimu omutono mu swala tugupimira wa n'omunene gweguliwa kyekikolwa kyokola mu swala ng'abaakulabye alaba ng'okyasaala oba osaala eyo minzaani enyangu ennyo kati omunene gweguliwa nga gwegwe omulimu gwokola mu swala ng'oli ne bwaba akusanze anze n'okubuuza nti owaayi simanyi osaala wagambe simanyi igundi osaala naye ddala kitegeeza ki nti kyokola alaba nga sikukola ki tutegeragana kyokulabirako mbaka lumu sallallahu alaihi wasallam aba asaala mama fa Aisha radiyallahu anha nave bweru ngayagala kuyingira nakola saini eraga nti munzigulirewo kyakulabirako akutte enva akutte mata buuji musepichi ayinza okani munzigulirewo oba ali mundani ombaka kyeyakola okimanyi naagira sitepu bbiri emabega katono nakwata ku luggi naddayo wabadde asaalira mama waffe nayinga radiallahu anha ogwo mulimu gwali muki mutono kandi nakino kyeyakola ekyokulaza nagwo mulimu muki munfuna buluganda kati oyinza okubanga olina gwolinda bagenda ku kisawe kya nyonyi oba nagatiha ngaaluddeyo ate sole etuuse nkoze ntya nomunyamu tekikangasa nakati waya akansaale kati oba waka allahu akbar pipipipipipi aliwo ono agenza okulaba nga tovaayo nayingira akusanze osaala passport oba agitaddewa bweoba tegakasa nga ogitadde wangu tulazawo obulaza nti era jagenda mashaalla ngensi endaga yange emuntu oba agitadde luddawa bwe bange eryawo kumeeza kola bwoti nga mama Aisha bwe yakola atya
nga we yalaza yalaza agirawo
nga mama wafe Aisha radiallahu anha bwe yali asaala omukyala yali amuleetedde ebyokulya nayingirawo namusanga ngaakola atya nakola saini eraga nti teekaawo kivuddeyo barakallahu fikum era n'omukyala n'ateeka we bamugambye fajaat hiratun kakapa ne kajja fa akalat minha nekalya ku kiri kyebakoze batya kibaleese falamma nsarafat bamaliza okusaala mama wafe Aisha radiallahu anha akalat min haisu akalat lhira naalya ku kino kapa kyekoze etya weridde wennyini kyava bagamba ti innaha laisat binajasin kapa siki sinagisi innaha hiya min attawafina alaikum wabula kiramu kitonde ekituwangaliramu wakad raaitu rasulallah nalaba nabbi ng'anywa ku mazzi kapa ge yali ekoze etya ekitegeeza seeka ne ku lujiro tusembere nazo si kyebakugambye oba ntegerekeka tu bwe kaba nga kalwadde ekyo kirala neeri okubanga tokamanyi mba obulwadde bwonna nfuna mukwano gwange kati isu si ya bulwadde isu yakuba nti kakyako oba sikaki sikaki tu sigambye ntiteekawo esowaani mulye mwenna gobote gwokitegedde isu gyetuliko yaki era imamu tirimidhi yagamba nti wahuwa qawulu akthari lulama min ashabi nabi basahaba basinga obungi bwe batyo bagamba nti kapa siki watabiina wamubada imamu shafii bwati wagamba imamu ahmada wagamba wa ishaqa bona bagamba nti lam yarau bisuuri lhira basan bagamba nti amalusu gakakapa oba amalusu gakapa tegalina buzibu siki bwekaba kalwaddeyo isu nakwanawe osobola okuba omulwadde ne bagamba nti bagenda kusibira mu kalantiini okumala ennaku meka tokkirizibwa gaba tokkirizibwa kunywasikirizibwa kunywa kukyokoza otya kukyokutteko tokkirizibwa kuba nange nobeera mu kalantiini okitegedde
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أبي بوز أها شو لي لا أها إيه أها أتبو دارا بس سواري أبي بيو نبي تيكا كو سواري بيتيكا كو بدارا بوماني انت مساكي منيواتي أنسي يا ولي جوغين اكتيكا ولي wuzika bwaba budala baa no basiraamu njagala tubere benkanya tulina abasiraamu nga banywi ba mwenge bwakikola bwatyo copy and paste fadal
copy and paste mufuna bannange kitegerekese ansa nga bwogambye bane mubere benkanye oyagala kuŋŋamba nti muhammadi muhammadi obatubamanyi oba ntegereka singa omusanze negirasi omanyi munywe wamwenge girasi aliwayo n'ebinyewayo kwata ku binyeebwa olya batolya beda mwesimbu ekyo kyenyini nga bokiramula nakiri oba okiramula bojja okutegeera amasegara gano obulungi naye boga nti yebudala bwampandya akwejjako olya hai kawo kaifu ngaekibagatta kyekyo ekikugobye kwoli kyekigobye nekwono aha siulya aha 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 yabadde tamanyi yabadde tamanyi kambuzeemu amusanga wansaawo tayinza muga nti nali liggale amusanga nga ali kweyo omanyi bajo mugamba nali lirikole ki kubanga amanyi gwagamba tali muki ogenze sewo mukama wange gwolumala okubuuza ngaogenda maliriza otya fadal aha ekikulu tekibadde kya nyama nga nyama oba ntegerekaka aa ntudde ekyokulya kye kiriibwa oba ntegerekeka akuwadde omuyembe oba ntegerekeka kiro kyogamba nti akisaze simuki oba ntegerekeka ne bwobeera gwe nga gwogisaze nga tosome bisimillah eriibwa oba teriibwa tubadde ku nsonga egamba nti maani aha kati kiri ekyokugamba nti seeka kitegeeza akkirizibwa yokwesalira nendya ekyo kya next week oba ntegerekaka nlakuba hadithi njireese tubadde ku kigambo ekigamba nti osobola okuliira mu kikopo kye oyanukula otya wabula kyetuliko nti bw'aba ayina ekintu kyakuwadde nga kisaliddwa yakoze atya ago masala maki kubanga byetuli ewaabwe oba basobola okutuwa sibyakusalirwa byokka aa baba ne kasooli basala musale aba ne gonja basala musale akawunga aha aa nkugambye nti amalusu g'ebintu byetugambye tegalina mutawaana lwakuba tubaddeewo oba obaddewo birowoozo bibadde walala nnyo ngambye ekisooka ag'omuntu ag'okubiri ag'ekintu kyobuna ekiriwo ennyama yaki amalusu ag'okusatu ge gakkapa era wenkomye byebintu ebyo bingi byesikonyeeko embizo ogiwulidde kati mulinde emuuku kati bera sigenda bimala leero ŋŋenda kukulaga amalusu agatali maki ago maki topiki eddako agatali maki tuli fenna amalusu obusera bwe bugamba nti simaki kivuddeyo fadal abayi salaamu aleikum mbadde mbasaba mumanye nti buli kintu kyonna ekiri haramu okulya si lwakuba nti nagisi abo kikitutawanya mumanye nti buli kyonna obusiraamu kyebatugaana okulya kitugaana lwakuba nti ki nedda ssebo obusiraamu tebutukkiriza kwambala goldi omusajja kituufu oba nedda nagisi obusiraamu tebukukkiriza kunywa butwa kiri haramu okunywa ki obutwa nagisi era okuba bwoti n'ogenda oyiira ebinankani ebiyenje ofuuyira bwoti ensiri nezifa naye batakkirizibwa bukola ki? Simentegerekere omutwa iye ati bana batabula eddagala kati mwemulowooza nti Allah kutugamba ekintu tolya tolya tonywa lwakuba ki? Kyova olaba ngaolesa ki? Kapa tetugirya buli nti haramu so siki sinagisi nembaamu buli kintu kyonna obusiraamu kyebwatugamba nti nagisi kiba haramu okulya so si buli kyonna kyebwatugamba nti tolya nti ki kivuddeyo buli kyonna kyomanyi obusiraamu kyebugamba nti nagisi nga bwe tujja okubira mu maaso kitegeeza nti kiri haramu okukola ki naye tekitegeeza nti buli kyonna kiri haramu mwanyoko obusiraamu bwaggaana omuwasa nagisi kati obuzibu buli awo tuli fena hadithi saagi mazeeyo omukyalo oyo munnange abakya akyasika akatano bamaze omuteekako ku nsole ye atambudde atuuse lebaga nti bannange ensanza omusajja n'akola bwati ne bwati sinimanyiyo mulogo naye yandiba nabbi naye mbadde mbasaba yali baki kati basaba bajjanga ng'ekyalo kye bakimanyi naye nga bayitawo buki ne bagenda bafutiza abeeyo nga buli bajja omukyala bakola batya nabaga ne banaga abantu abo mulabanga babayitako abatabalaba naye kebaligira bwe bati nze mbadde basaba mukole mutya nasiramuka n'akalukono ne kasiramuka oluvannyuma yasiramuka barakallahu fikum naza bunaza tewekaluubiriza naza bunaza kiteekamu amazzi oyonyoze khalas kasa kitukula abayi salaamu aleikum bino bye tulaba tubagamba tujja kutuuka tulabe abaffe obukyafu tubutukuza tutya naye okutangaza katono ennyo obukyafu bwonna ng'obweggyeko embwa okuba ng'ekombye mu kiki obukyafu bwonna obusigadde n'obwembizzi naza bunaza paka we wanaatukula so si abamu abageraga nti embwa nti kitegeeza n'embizzi n'emirundi musanvu obujulizi tebuliiwo wadde nga baulama bambaga nti tukigeraganya naki nabbi tiyali tamanyi nti embwa embizzi gyeri baulama abamu bagamba obanga teyagikonako gwe naza bunaza weekombye paka lwanakola batya so si nti okolanga bwokola kuki kati n'obukyafu obulala bwonna tunaaza kutukula we bubadde kasita we bubadde wa aye nenaaza nazo zisiŋŋana eriyo olugoye nga tosobola luteeka mu mazzi nimbyo banene eriyo olugoye nga koloteeka mu mazzi lugenda kufa kituufu obanedda bakola batya basi oba ntekerekaka kati aba drykirina yenkola bagimanyi abaki era olugoye lutwalayo nga lwakyafuwadde obawana yakufukira aniani ne balwoza kasa balukuddiza luba lutukudde balwoza batya be bamanyi subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahuma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdu lillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.